Kuwelo, kuwelo, anguwelo. Uyaza ngikhola ukuthi nguwelo. You say you never let go. Ozothatha indawo yamakekho. Wathi ngimuhle uthanda wamamehlo. Uyaza ngikhola ukuthi nguwelo. You say you never let go. Ozothatha indawo yamakekho. Wathi ngimuhle uthanda wamamehlo. Ngicela ungitshele sithandwa, yini lengakwenzayo na? Ukuthi ungidlalo webhola uthando lukhona walekela. Ngicela ungitshele sithandwa, yini lengakwenzayo na? Ukuthi ungidlalo webhola uthando lukhona walekela. Ngicela ungitshele sithandwa, yini lengakwenzayo na? Ukuthi ungidlalo webhola uthando lukhona walekela. Ngicela ungitshele sithandwa, yini lengakwenzayo na? Ukuthi ungidlalo webhola uthando lukhona walekela. Uyazi uhambe to early, mina ngisele lana mbroke. Senginokuphuma emjolweni ngoba ofana nawe dala katholeki. Sithandwa sami ngoneni, ngicela ungibuze dali ngizokonfesa. Bathini ngiyakujolela, bayasonela dali wo. Uyazi uhambe to early, mina ngisele lana mbroke. Senginokuphuma emjolweni ngoba ofana nawe dala katholeki. Sithandwa sami ngoneni, ngicela ungibuze dali ngizokonfesa. Bathini ngiyakujolela, bayasonela dali wo. Uyaza ngikhola ukuthi nguwe lo. You say you never let go. Ozothatha indawo yamakekho. Wathi ngimuhle uthanda wamamehlo. Uyaza ngikhola ukuthi nguwe lo. You say you never let go. Ozothatha indawo yamakekho. Wathi ngimuhle uthanda wamamehlo. Ngicela ungitshele sithandwa, yini lengakwenzayo na? Ukuthi ungidlalo webhola uthando lukhona walekela. Ngicela ungitshele sithandwa, yini lengakwenzayo na? Ukuthi ungidlalo webhola uthando lukhona walekela. Ngicela ungitshele sithandwa, yini lengakwenzayo na? Uthando lukhona walekela. Ngicela ungitshele sithandwa, yini lengakwenzayo na?